kubare na kumitinga Mwamisu wa wanchajinga Tone kanze ntio kuluzinga Mwana gwenjo ya kukisinga Wampona kona yeah. Wea mzije marega Wampunza unza yeah. Waliombo vyo mtwe Ne woli kolota msigara mkwe kute Wala inewe ni tonya ni sigara mkwe kute Wampula kareja Masimu muka Nempe umpulireja Chovola mekeleleja Olimulunji baba Woli ranyu mufana nyata naba Nenda kukamba kone baba Kubombu zotulonga kawa Oli nengeri jonyo nyogera na tesi na mikono jo Nalulunji kwa lingula baize shikamu kwa nugo Wankona kona yeah. We anzi jema vega Wankunza unza yeah. Waliombo fio mtwe Ne woli kolota msigara mkwe kute Wala inewe ni tonya ni sigara mkwe kute Wafuka kamere kange kufunge toja, toja Wafuka chilwa tenkula letota Zonde munda musao Mkulo kotela mveso Akukwata kumfunya nako Ulinama nyigechi sao From uptown to downtown I'ma take you to my love zone You're inside, you're my bones Wakaba kasima boy, you're my ringtone Wampona kona Jemariga Wampunza unza Waliombo fio mtwe Ne woli kolota Sigara mkwe kute Wala inewe ni tonya Ni sigara mkwe kute Wankona kona Weyamzi jemariga Wampunza unza Waliombo fio mtwe Ne woli kolota Sigara mkwe kute
Remember where you got it first. www.djericom.com